we eno beats kalika demu skeda limkubuza keko kanka saleko baby ice queen
sabo ngambachi
soko saleko hey mami yo nenga bichi chiwanichi
kiriya answer
webale kunyirira
webale kusema
nina message zo nyingi nyo zikubide kumutima gwange
message chi
oba nkoze ntyo zikuwa
nange simanyi gomanyi
mpo omutima gwonzisindikeko
kyokka mbifokus weyagaliza
abalungi nembutufu kano kasekisenze kali kankuwa nda watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo nera nkulota nkunoonya gwe buli kiro nze seba kakiso emisana n'ekiro ebirowoozo n'omutima bisulawo muwala obulungi bwo bwaka nga muliro kino kye Nego, muliro muliro, zena sete gera e bambu zo flow. Watwala omutima gwange gusulawo, nebinkola byona nze mbikola kulwo. Watwala omutima gwange gusulawo, nebinkola byona nze mbikola kulwo. Watwala omutima gwange gusulawo, nebinkola byona nze mbikola kulwo. Watwala omutima gwange gusulawo, nebinkola byona nze mbikola kulwo. Musike muri katonda yakuwese ebiri onyiriro yaka olinga etsala otukulalaba olinga amata nze wamenya omutima ne bonna basiasa ebyange bobirina mama kabina baswaze bonna bonna abalina fitina abakugamba ebigambo nti muno sikusana naye waka yennina bote balina nyakuzimbira ebulayi nyumba kalina kuwe buli kalungi ku byange bennina muwala njagala bambi njakulabirira ngoweka munsi gwendabe asanira wakae yo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo watwala omutima gwange gusulawo nebinkola byona nze mbikola kulwo sabo ntekeko omutima gwonnange neyagaleko ate oba nkwagala kufa simanki naba nemmere nemukulya simanki naba oba wandoga mukama yamanyi tambula muliro mbegulira kabina nsigwerera mwana muwala osagala osagazi obigula bweguzi okankanya okankanya oli mukali ate mbalala nkyankalanya nsabalo zalaba bushana nanaayo